VOA. Tonen raadhoni sagalee Ameerikaati. Radio isa ganta afaan Oromoo wixata haqi jimaataatti galgal saatii lamaa wadha ka haqi saatii sadiitti mitirbaandii 22-25 soddomii tokko irratti Washington DC irra sadii dabarsiif kaardaa kunoo amma jalqabna. Balchumaa waliinsa nagaa bonaa daadoo gurran dhalaan 18 bari 2019 raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatiif mitirbaandii irra caqasuu jirtanii ansoora ala keetti nuu dhiyaadha.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan egaa Keeniyaan ambaasaaddira ishee Somaaliyaa keessaa gara biyyaatti waamtee booda mootummaan Somaaliyaa dhimma gidduu isaanii jiru qabbaneessuudhaaf yaalaa jira. Matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Waraana mootummaa Itoophiyaa torbaan dabra aanaa godina Booranaa aanaa mi'oo magaalaa Hiddii lolaatti warra duruu fuudhee galuuf fixe qaban. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsa Wallaggaa dhiyaa dhaqaniitiin aanaa Beegiitti warra lafaatiin wal dubbatanii walaa sa'ani. Ministeri ijaarsa manneen Itoophiyaa rakkoo manneenii faluu fi gosa manneen yookaan immoo dizaayin manneenii akka akkaatiin hojii hojjechuuf karoorfachuu jira jedha. Waan arrisanii qopheessin keessaa tokko addunyaan gama ispoortiitiin maan keessa oolte oduu tasaana nama nutti.
Ega Keeniyaan ambaasaaddira ishee Somaaliyaa magaalaa Mogdishoo jiran gara biyyaatti waamtee fi akka ambaasaaddirri Somaaliyaa magaalaa Naayiroobii dhiifama dhaggeeffattoota keenya. Akka ambaasaaddirri Somaaliyaa magaalaa Naayiroobii gad lakkisanii ba'an ajaja kennite booda mootummaan Somaaliyaa wal muddiinsa siyaasaa biyyoota lameen gidduutti uumame tasgabbeessuudhaaf yaalaa jira. Biyyoonni lameen waa'ee daangaa isaanii galaanarraa irratti wal dhibdee keessa seenan. Daangaan tuujii hindiirraa biyyoota lameen gidduutti wal dhibdee uume kun jechuudha. Kiiloomeetira kaaree 100,000 ka tilmaamamu yoo ta'u lafa handaara isaa jiru keessa immoo dhukkuta zayita boba'aa fi gaazii uumamaatu jira jedhamee dubbatama. Mootummaan Somaaliyaa ibsa kaleessa galgala baaseen dhiifama dhaggeeffattoota keenya akka dubbatetti mirga barbaacha gaazii uumamaa kan naannoo walfalmisiisaa sanaa akka dabarsitee hin gurgurin beeksistee jirti. Kana malees aga dhimmi daangaa naannoo sanaa mana murtii sadarkaa addunyaa The Hague jiruun murtaa'utti sochii kamillee akka naannoo daangaa sanaatti hin goone dubbatee jira mootummaan Somaaliyaa. Sanbata dabre kana Keeniyaan Somaaliyaan haala gaddisiisaadhaan mirga barbaacha gaazii uumamaa daangaa Keeniyaa keessaa gurgurte jechuudhaan akka ambaasaaddirri ishee Mogdishoo jiran gara biyyaatti deebi'an waamtee jirti. Ambaasaaddira Somaaliyaa Naayiroobii jiran Mohaammed Ahmed Nuur akka gara biyya isaaniitti deebi'anis ajajjee turte. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee haala bulchiisa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Maqaleen qindaa'een dargaggoota magaalaa Maqalee wajjin wal ga'uudhaan mari'atanii jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala sagar bara 2011 jechuun sanbata dabre kana jilli bulchiisa magaalaa Finfinnee dargaggoota 500 qabatee deeme gara Maqaleetti maluudhaan hoogganootaaf dargaggoota magaalattii waliin marii geggeessuusaatii fi daawwannaa geggeessuusaa Mulgataa Asbahaa Maqalee irraa ibsee jira. Bulchaan magaalaa Maqalee Injiinar Araayaa Girmaay sirna kanarratti haasawa dhageessisaniin bulchaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa akka dargaggoonni magaalaalee lameenii wal ga'anii mari'atan gochuu isaaniitiif galateeffatanii mariin akkanaa akka itti fufuu qabus dubbatanii jiran. Dargaggoota sana waliin akka Maqalee daawwatan kan eegamee ture Injiinar Taakkaleen dhibee fayyaarraa kan ka'e deemuu hin dandeenye jechuudhaan itti aanaan isaanii jila sana hoogganani deeman Dr. Salomoon Kidaanee ibsanii jiran. Jilli Finfinneedhaa gara Maqaleetti imale kun siidaa wareegamtootaa magaalaa Maqalee jiruuf masaraa mootummaa Aatsee Yohaannis daawwachuusaas himanii jiru. Mulgeetaa Asbaa akka ibsutti bulchiisa Finfinnee Yuuniversitii Tokkummaa Afrikaa Adwaatiif gargaarsa qarshii miliyoona 10 akkasumas immoo miidhamtoota qaamaa kan loltoota Tigraayiif miliyoona 2 gumaachuusaas beeksisee jira. Filannoon Naayijeeriyaa sa'aatii dhumaatti akka sanbatatti dabarsame labsamuunsaa biyyattii Afrikaa uummata hedduu qabdu sana keessatti filannoon geggeessamuuf jiru walabaa fi madaalawaa ta'uusaa irratti shakkii guddaa uumsisee jira. Gabaasaa Saalem Salomoon tujubeetu dhiyeessa.
Filannoo boodatti harkifachuusaa lammiiwwan Naayijeeriyaan simanne biyyattiin erga bara 2007 enna president Umaru Yar Adwa presidenti Muhammad Buhari injifatani qabe utuu boodattin arkifatin filannoo geggeeffatteen beektu. Filannoo yeroo biraatti dabarsuun garuu yaaddoo lammiiwwan biyyattiisa guddaa miti. Gabaasaalee oduu adda addaa akkasumas waaltaalee filannoo Afrikaa keessaarratti hundaa'uudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaan akka xiinxalametti erga bara 2009 qabe Afrikaa guutummaa keessaa biyyoota 102 keessa 27 filannoon pirezidaantummaa isaanii boodatti harkifatee jira. Maddi filannoon boodatti harkifachuu adda adda. Kaan sababaa wal waraansaan yoo ta'u, kaan immoo lootee seentummaaf balaa uumamaa akkasumas aangawoonni yeroon isaaniif kenname heera biyyaarra daddarbuu isaati. Yeroo tokko tokkos qophiin filannoof yeroon waan hin xumuramneef boodatti harkifata. Filannoon biyyaa ennaa akka karoorfametti geggeessamuu baatu adeemsa sana fudhatama dhabsiisa. Fakkeenyaaf Naayijeeriyaa keessaa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan adeemsi jiru bitaatti galuusaaf yaadda'uu isaanii dubbatu. Dimokiraasiin cimaas haa ta'u dadhabaa biyyoonni filannoon isaanii hanga tokko boodattafuu xiinxalli raadiyoo sagalee Ameerikaa mul'iseera. Adeemsi filannoo isaanii gaarii kanneen ta'e kan akka Bootswaanaa, Koopverdee, Moorisheesiif, Afrikaa kibbaa amma tokko filannoon isaanii boodatti harkifata. Kanneen dimokiraasiin biyya isaanii hagas cimaa hin ta'in kan akka Burundii, Jabuutii, Ekuwaatooriyaal Giiniif Zimbaabween filannoon isaanii boodatti ituu nafin geggeeffama. Biyyoonni bulchiinsa gaarii fooyyessuuf hojjetaniif adeemsa dimokiraasii hunda hirmaachise qaban keessatti filannoon boodatti harkifachuun namoonni heddumminaan ba'anii akka sagalee kennan yookaan hookkaraan ala akka geggeeffamu jajjabeessuuf jecha.
Poolisiin manni murtii gadaanu dhimma obbo Isaayyaas Daanyootti ilaalchisuudhaan murtii kennetti mufachuudhaan manni murtii waliigalaa akka dhimma isaa ilaaluuf waliyyannaatti dhiyeeffatee jira. Abukaatoon himatamaa immoo wannichi murtiin sun madaalii sammuutiin akka murtiin kennamu gaafatee jira jedhamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 7 bara 2011 manni murtii olaanaan federaalaa Ramaddii Lidataa Dhaddachii akka 4ffaan obbo Isaayyaas Daanyoo wabii qarshii 50,000 akka hiikaman murtii dabarsee turetti mufachuudhaan oliyyannaa kana dhiyeeffate. Shakkamtichi obbo Isaayyaas Daanyoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 irraa jalqabee aga bara 2005 Itiyoo Teeleetti daayirektara damee tokko ta'uudhaan yeroo hoogganaa turanitti dhaabbata alaa tokko waliin caalbaasii malee waliigaltee hojii mallatteessuudhaan hojii akka adda addaa raawwatanii jiru jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaatee ture. Manni murtii dhimma kana ilaaluudhaaf beellama kabiraa kennee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Amma caqasa hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godin Wallaggaa dhiyaa aanaa Beegii dhaqaniitiin warra lafaatiin wal mari'atan. Akka warri VOA'n dubbis jedhetti haga guddaan wabii nagaatiif misooma irratti wal dubbatanii nakor malkaatti naqamtee nu erge.
Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegiitti argamuudhaan hawaasa aanichaa waliin akka mari'atan waajjirri muummee ministeraa beeksisee jira. Waajjirichi akka toora marsariitii isaarratti barreessetti guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa akka rakkoo isa guddaatti kaafamuu ibsee jira. Muummee ministeraa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhimma nagaa fi misoomaa mirkaneessuu barbaachisummaa tokkummaa irratti haasaa gochuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaasee jira. Rakkoo karaa aspaaltii fi ibsaa ilaalchisees mootummaan federaalaa akka hojii manaa isaa fudhatu ibsuun uummatni akka waliigalteen rakkoo isaa fudhatu yaadachiisanii jiru.
Tokkummaan sun deebinaan injifannoo akka dhufu nutti mul'atee nu galee ture. Har'a homaa rakkan har'a monutti isa boo ilaalaa jirra. Sabni immoo isa kaleessaa ilaalaa jira. Sabni isa kaleessaa dubbata wal hubachuu rakkan. Isa kaleessaa hin beekna itti guddanne isa dubbachaa jiraachuu hin barbaannu waggaa 40 turuun barbaannu yeroo gabaabaa keessatti bakka mul'atni sun nuuf tolu qaqqabsiisee jennaan kan nuti ilaallee jirru waan addaati. Ijji keessan banamee jennaan sabni kun kan biraaf hin ga'a. Seenaan aadaan keenya odaa jira ta'anii mari'achuu hin danda'amu. Wal qeequu, wal ceephaa'uu hin danda'amu. Wal ajjeesuu sirrii miti. Kana keessaa ba'uu qabna.
ፕሬዚዳንቲን ቡልቺንሰ ሞቱማናን ኦሮሚያ ኦቦ ለማ መገርሳስ ኢመነጋ ከንጥየፈኖ አዳት ኬኑን ካሰን የሙተው ሆጂሌ ቆናፊ ጀልሲ ሃላን ሆጀተሙ አከቀበን ዱበቹ ሳይኒ ኦቤን ገባሴታ
ሚሶማ ወጂ ወልቀበቴ ቤጊ ቆበተንቴ ኦሮሚያ ቡቱ ትራኮ ጉዳጋ ቤጊን አደት ዋንፈየደሜ ዋሚደሜን ቀብ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ጀሬኛ ኦሮሞ ጌደሮዳ ሆጂ ቆና ረቲ ጥየፈኔ ሃወጀን ጀኔ ቆነገና ድዋ ቆፈቶንቴን ማለቀ ቀብኑ ረቲ ባስኔ ጀልሲ ጀልሲን ባየን የሰጅራ ሊጠረጅር ለገባየ ጅር ቢሻለ ፈጀላ ጅራ አከስወት ቦናገነ በኬር ከንጠንገለው ከነረት ሃወጀኑ ቀብና ኖጀነ ከን ነጋን ዋን ሁንዳ ሙርቴሳ ዮነጋን እንጅራን የሰዳ በተን የሚሶቦጅቱ ዮነጋን እንጅራን የሰዳ በተን ይበረቱ ነመተው
መርቸረቲ ከኔን ሂርማተን ኬሳ ዳወናንተሳ ሙሜ ሚኒስትርቻ ከኒሳን አጃይብሲ ሴተው ኤርገዱበተኒም ቦዳ ቀብጢሌ እጆ መሪቸርቲካን ከንዱበተን ኦቦ ቀልቤ ሳርፋሳቲ
ሞቱማን ከናንግራ ከየቡሺ የቪዲዮ ተከን ኢንጂነር ሚላኒ አዋረ ከለገሰ ዘይኑ ጂንታይ በኮሴ ምገናኑ አርጎታቲ ባይኑ ገመት ይገረኒ ያሲን ኮማ ፈጀኛ አህመዳንዲ ኢሻን ኢሳ መንንበር ነው ታለይ ሆስፒታልሌ ጭረማ እንጃረነ ማለት ኦፊስ ጌሰን ጅሮ ቆርቲ ከተሴ ሰንጀሬ ሳፖን ኮንሰንትሬ ካላሳተኒ ካን እየተራረጥ ያደረግነኒ
ከንቲባም ቡልቺን ሰመጋላ ቤኪ ኦቦ አብዱል ከሪም ከበደ ጋፍሌ ጅራቶትኒ አንቻ ካሰኒፍ ሙሜ ሚኒስትራ ዴቪ ኬኑ ሂመኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ አባው ናንቸት ሂደቴ ሶቹዋ ቱሬፊ ፓርቲ ዲሞክራታዋ ኦሮሞ ፓዳው ጅዱቲ ወልደብዴ ኡመሜ ገመጃርሱማን ሂኩፍ አዴምሰ ኤገለሜ ጭሜ ያከትፉ ካሱ ይሳኒሌ ሂመኒ ጅሮ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ጅራቶት ኒ አንቻ ሁንደዱረ ነጋፍ ዱርሳ አኬኬነን አሙ ይሳኒሌ ሂመኒ ጅሮ
ለገኘ ከኝ ወለማን ታኔ እጥት ዴብስና ፈቱማ ገኝ ንጭንስና ደርሙ በራጋሃን ቀምኖ ወልገን ክራ ዲባ ዲያ ዋዲያ ባዲያ ወለገት ዋዲያ መዳላ ወለገት ስለን ከመኝ ሰውኒ ከነኒ እርስቶ ኦሚሽና ግሩ ኦቶ ኦሚሺ ኦአት ኮሚሽነ ገነ ፈይዳም መታ ኦሮሞ ፈይዳም መታ ስለሉ አንተ ራፖ ሆነስተምና ከከና ሊሌ ሞቱማን ንሰበፈ ዲየረ ግሩቲ ዲራም ፈቴያ ጀሉኮስ ካሰኒ ካኒ ስሙ አንሳዋዳ ኑዚነኒ ኡማስሙ ኦሮሞ ከነቀባኒቱ ነግኝ ከነ ዶክ ዴቪስ ናሞቱማ ድጉ ነግኝ ዶክ ዴቪስ እንደዋን ቴቪ ላፋነ ገኝት የእትሸከሙ ወለማኒ ተፈታኒ ወልገኒ ወልደጊ ፈነ ለገኘ ከነ ዶክ ዴቪስ ነ ፈይዳ ዴቪያማስ ንሶሙ አቀበን ያስተምስ ንጋፈን ከነ ለቀየሩ ገባባ ግዱት ሲንዴቪስ ንግራ ቀየሩ ንትለክ ኦፊስ ግራዋን ቴቭ ኦፍስዋን ገዳ
ከባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ነቀምቴራ
ናኮር ገላቴ ፈኔ ዋና ፈት ደበራ ወራን ኢትዮጵያ ቱርባን ዳብሮ ጎዲኑ ቦራና አናሚዮት ወር ድብሩ ፉዴ ጋሉ ጉርባ ፉዴ ጋሉ ፍንተልፉ ዳኔ ፊሚሎ ተሳኒ ወልተፊት ያቀበኔ አብሶራ ገልገሎ እትጋፈተ ማዋጅር ኦዲፒት ጀሪ ቀባም ኩኒ ኻምቢም ዮጅራቹ ሳኒ አሜሪካኔ ፈዴ ጀዴ ቪኦኤቲም ቀልሞ ዳዊት ናይሮቢን ወርክ
ክብተተ ደርቤ ጉራን ለጋፈ ጉያ ኩር ለማገልገለ ምስሮ ወለ መንኮቶ ለጀልዴ ሳፊ ጭቁሊ ሰከጀደማን ወሊን ነሞተ ሸንካ አጄሰን ሚሲንሶኒ ራያት ሰብያ ቷኖ ጀለውነን ይጅሩ ግዱ ከና ቡልጂን ሲያና ሚዮድ መካን ርዱፋ ከቱሪ ይውቶ ሚሲንሶኒ ራያት ሰብያ ወረጭዳ ካን ረት ዱካሰን ኩን ሂማና ዱካሰቱን ረት በነሜ ጀዱ ዲፈተኑስ ኮሪያን ቡልጂን ሲያና ሚዮን እንዳ የድ መካን ቆራታ ቱሪ ዱካሲ ዱካ የከንጅር መርከኔሴ ሚሲንሶኒ ራያት ሰብያ ተርካንፊ ከና ፉደታን ቷኖ ሴራ ጀላ ከወለን ታይሴ ጅራ ኦቦሶራ ገልገሎ ወገናው አጅራው ዲፒ አናሚዮቲ
ማሪናማ እንገዳ ኩማሊክ ለላውነ ሚያራ ወሊ ዴቪኔ ጅራ አር ወሊ ዴቪን ከና ናምናማ ዴስ ከባዳኑ ፍጋዋንጀ ለምሱን ያደባሰነ ጀሪስ ናምሰ ደደባሰነ ጅራኒ ቀባታማ ንዳሜለ ጅራ ኮሬንስ ዴምተ ላልቴ ዶኒ ፍዳሜ ሱኒስ ኮሬን ናምሰ ደባ ካንዳም ካን ዴማይ ላላኒ ጅራኒ ቢዳንሲ ሳኒ ዱጋ ተያርገመ ጅራ amma gari da mani silalle photo ni ska fami makasani sudanne tanira devine na warani sani si akki dubinnu nu sai sani jirani warani sani dubinne nami yakra wata daba jirwan ta yi nam naga kha wali namo tana fasini yak naga wali irachun danda moldu bisle jirra warani sani si unda wali wari nam nami de de gadaba amme de rat ye simo ter kamil lalla wan jedu rat mari ta sa turre kunini seerayo diya tani kallati ka minu selti ni hilala mu kabani wanje da wali galle
Obbosora misinsun rayet sabiya yakka kan rawatan jedaman to anno ke sanjele jiru jede ga fera
aga ma bulchisa polisa ba ken ka motumma tindiye sinen arku morana kan raja tis ya jirani yero e sat ye sinawan jero de ni ba yo an challenge ni goda jirin ka bu arka motumma tiye sin mo warana ti yak warana ti lalla wan jedu gafin udiye sani male warisa ka ti tutu warwa dulle jiru kuna mumnurato legal bo polizaba ke natadia tuti lakisuni miti kham yakumorana tinalala muti ganjeru ko ankore murte suechu
akko bozoranjeni niti koreni makane korata jiru loltonni kun mana murte kamita kadiata murte suf sambata dufu murte kenna jedan garu racala misin su to kore kesijiran yu yede sani de fatan warri kun akka mana murte anichatif diatu fedu jechu ndebalani mani jiran amma afmati warri jollen rajefamte benyalu buhar gatanu daf jichas ittijira ajedu
nuwa moja wangu ma basan kanirati sari walin bichi sene sada menalati warri itani le dabarsenen kenina wange nu khasa yo tari gumani jollesun digi jollesuni qarshi ba ye lakama wanta efiyo jolle tan kare dig khafalte nam khanidun di dione sodu mulke tamale wa wajen sada chanji ruin di sene yanar denya nam dues lak digi sani akhafalamu wange waldu bisaji rawrani jarizo am barbadani kara adati naknu dubatani wange nu khasu jirani ajoti sani sunini am kunini karuma adati nagdan dameti akdigi jole sunar gamu wari moyalelen jaroti moyalelen gituhen jetti jaro sawali intana nagdan dameti akdigi sani argamu fechaje ta yo atinu mulkesina kumar gam jira
ajjecha den gaddan boda jiratonni dilo lafi nanawshe misinsutara yet sabiyana no kesesjuan ratti mufiwanu ratanif bulchinsinanno umnawara nafi jiratotananno litifidun rakoyti tayakajirus obbosoran dubbatani jiru yordo finkunitti fufe warina majjese komurtib diate garu yaddwa wasananof de bigari da jichun hogana wajira odpi anamiyo soragalgalo voif mani jiru gabas radio sagale amerikaf galmudait nairobi
molena robi galate fanne wana fedabar radone vio e saganta fano romo jaga sujirtani kopite negi jal kamnam degiga kudani torba tokiane akan isabwari jirtani no mo guyat jira erga jolle ergane nam guddafan ergane jete botinten yo faida erga dubatan jolle erga datto jiddu gortefa wanta battufi mahdi mahammed sheka allati barifto ergata sirbeduri abdullah jirma sirbe rdey betru
yallati barifto me atona nakado demilali menatimiya ula sharran tijto lali demi menatimiya ula dale tijto doite orele wasi waranto garabate lagabata chuchetu bubusi dokte korele orele wasi waranto garabate lagabata chuchetu demilali menatimiya wani sinke sajirto demilali menatimiya wani sinke sajirto ergam kutiya me barrisi tamsakiyalle nadabarsi
amade shekangla te fanrado me vio esa cantata fanormo jaqasu jirtan gobbi sporti tarda ke sa tol dorgommi kubba milati dorgommi gargara sporta kakkasanitim metrikum tokkoti fidibishani daqiqa agamet fidani wan fitanu fsetan samuel tarrefe wan namigan didami lama ke satolchen ben tolchi nascar daytona 500 makadro gummi makina sporti amerikati kaledu mat namimo million tokkargat dollarichu nba national basketball association walda kurba sapanna amerikati sporti tan afrika biyi kudani lama ke sajjabe fachu fi afrika waligal atawdo sporti ke sagtok kale nam kum kurnya heddut dorgommi Englandi fi magala Birmingham te toltbaafati adu akkanum cinacha wal qabe kurkursa wal lay jala wal qaq bubusu gurbangan kudani sagale Samuel Terrefe it awar setene metri kum tokof bishanitana rekordi haran mod daqiqa sadifi sekandi soddomi tokotif microsecondi afurtifit ganidi dami lama ke sat metri aganata nami agisakan moet injir injir kesati nami hedduni kesatu yu nami heddu rekordi tan yomif qajeltad muwajedetin egator tatulle samuelit irrafulati armanduratan ami rekordi haratan arkaqabu nama morokot atleti morokoti barkum tokof dibisagalif sagaltami torbat ganidi dami lama tin dubatti samuel irrafulati jechu Turgummi kubbaa miilaa kilaboota Itoophiyaatti jiran kilabiin Oromiyaa Jimmaa Abbaa Jifaar daddabii tokkoof duwwaan Maqalee Indartaa Baahir Daar tokkoof duwwaan humni waraanaa immoo Dirree Dawaa tokkoof duwwaan mo'an. NBA National Basketball Association waldaa kubbaa saaphanaa Ameerikaati turgummi horii miliyoon hedduutiin taphatan. Ameerikaan turgummi tanaan addunyaa keessa guddoo beekan. Turgummiin tunin NBA tun ammoo Afrikaa keessalleetti kilabii qabaachuuf deemuu jirti. Afrikaa liigii Afrikaa jettee maqabaafatte. Akka kanaan Afrikaa keessa biyyi 12 qopheeffattee jirti. Hojii tana barkum 2020 ganna dhufu jechuu Afrikaan Basketball League jetteetiin maqaatti baafatte. Biyya isiin filatte keessaa takka Angoolaa, Masrii, Keenyaa, Morookoo, Naayijeeriyaa, Ruwaandaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaatii fi Tuuniiziyaa fa'a. NBA tun kilaboota Afrikaa hedduu durumaayyuun qabdu ammaan tana hojii achi balleeffachaa deemuu jirti. Ispoortiin baasketbool tun Ameerikaa keessatti addunyaa waan Ameerikaa addunyaa beeksisu jajjabduu keessa tokko. Ijoollee Ameerikaa sanyii Afrikaa qabaatan hedduu dorgommii tanaa taphata. Aduu akka kanaan itti dhooftee jechuu Afrikaallee keessa ijoollee filachuuf deemuu jirti. NBA pirezidaantiin Ameerikaa ka durii Barack Obama guddoo jaaladhee jira dorgommii tana. Akkuma kanaan NBA Afrikaa keessa ijoollee akkan filachuuf deemuu jiraachuun isaanii waan guddoo dansaa jedheetiin Twitterii ofii irratti barreesse. Amma ammoo gara tanatti dabarra. Taam dhageettan tun ijoollee dubraa ganna 18 ta'anitti kilaboota kubbaa harkaa Ameerikaa keessaa filatamaniitiin istaadiyoomii Washington DC jiru Verizon Centeritti akkana kalee taphachaa ture. Dorgommii istaadiyoomii Washington DC tan keessatti atileetota 2000 caalanitti guyyaa 3 wal dorgomaa ture. Dorgommii kubbaa harkaa Ameerikaa tana guddoo hin beekamtullee amma ammoo ijoolleen jalatti guddachaa dhufuu jiran ijoollee dubraa ganna 8 haga 18 guyyaa 3 kana taphachaa oole ardhabbaa mo'ata beekam. Ijoollee dubraa sadarkaa lammeessoo tana kilaboota kubbaa harkaa Ameerikaa keessaa hedduu filatamanii kilaboota gara 900 haga 1000 walitti dhufe abbaa moo galgalaan beekamaa kilaboota gugurdoon ammoo ijoollee tana yuunivarsiitiif sadarkaa kolleejiitiif yuunivarsiitiitti bitachuu danda'an. Kaaroliin Ling mana barumsa godin Meeriilaand keessa dhufte nam kubbaa taphachuun guddoo beekam. Ijoollee jajjabduu walitti filanii taphachiisa jabaatti walitti dhufe taphi kun taphi xiqqaan seenaa jettee dubbatte.
Serious athletes, serious coaches, serious competition.
Akkan jecha taphachaa turan. Daytona 500 maqaa dorgommii makiinaa waldaa ispoortii NASCAR jedhanii Ameerikaa beekamuuti. Waldorgommiin akkana NASCAR qofaa miti ka Xfinity Series, Gander Outdoor Track fi waan hedduu jira waldorgommii ispoortii Ameerikaa jechuudha. Waldorgommii NASCAR tana kalee Kaaliforniyaa Daytona Florida Beach irratti waldorgomanii dorgommii makiinaa walqolchanii 61 warra makiinaa ispoortii gussuun beekama addunyaa irratti walumattuu iyyuu marroo 200 istaadiyoom irra maranii wal dorgoman saatii 3:26:27 wal dorgomanii abbaan dorgommii tan immoo doolaara miliyoona 1 argata. Akka kanaan Hamilton 1 ta'ee Kush 2 ta'ee Jones 3 Longoon 3 Michael McDowell 5 ta'eetiin akkana ammoo haa ta'an ijaarri kun agi tokko tanaan duratti moo'an beeku agi tokko ammoo tanaan lammeeffachuu warra jedhu. Dorgommiin tun makiinaa cinaachaa wal qabe karaa irratti karaa walitti cufaa akka malee karaa bal'ifatanii warra meeganii warri tokko haga 5 ammoo nagumaan makiinaallee waliin dhoofne waamtaa ta'eefuyyuu gara makiinaa 18 dorgommii tan irratti wal'ee. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Rakko manneen jireenya Itoophiyaa xiqqeessuu fi akka ministeerri deettaan ijaarsa manneen Itoophiyaa obbo Kaasahuun Goofee jedhetti mootummaan gosa manneenii torba baaseetiin yookaan karoora qabateetiin hujiitti jira. Addis Chokoleetti nu erge tijubeennutti.
Magaalaalee jigjigaatti kabajamaa kan jiru guyyaa magaalaalee irratti rakkoolee mana jireenyaaf furmaata isaa laalchisee waraqaa qorannaa kan dhiyeessan Dr. Zamanfas Gabra Egzaabeer ministiriin misooma magaalaaf manneenii rakkoo manneen jireenyaa akka karoorsetti furaa hin jiru jedhan.
አሁን ችግሩ ምንድነው የተከማቸ ጉድለት አለ ባክሎግ ምንለው ማለት ነው
ረኩን ጅሩ አንቀና ኩሰመቱ ጅራ ወጋ ወጋዳን ደበላ ካንዴሜ ፈዲን እት ደበላ ሞጅራ ካናፍ አንቀና ኩፈሜ ፎርማታ ኡቱን ከንን ጋፊን እት ደበላ ዋንፉፍ ኢጃር ሲማና አሪቲ አመቴን ሁጀተማ ጅሩ ረጫላ ገጌ ሰሙ ቀባ ሚኒስትሪ ምሶመ ማጋላፍ መነኒ ከንኒ ከሮርስ waggaatti manneen jireenyaa 200,050 ijaaruudhaan manneen 2,200,000 yoon dhiyeesse rakkoon jiru hanga tokko ni furamaa jechuun sochii eegalee jira. Haa ta'u malee karoora kaa'ameef hojiirra kan oole yoo ilaallu walirraa fagoodha. Dhiyeessii lafaa, maallaqa, dandeettiif kan kana fakkaatan gamalaaleen hamma hakeekame ijaaramuu waan hin danda'amneef rakkoon jiru hammaataa deeme. Kanaaf ariitiidhaan akka ijaaraman yaadi furmaataa dhiyaachuu qabaa jedhan. Mootummaan waggoota darban keessa ijaarsa kondominiyemii akka furmaata hanqina mana jireenyaa ijootti fudhataa akka ture qorannaa Dr. Zamanfas irratti tuqameera. Haa ta'u malee magaalaalee xixiqqoo kondominiyemiin yoo keessatti ijaarame bu'aan qabaanne dabalate magaalaalee 56 irratti ijaarsa kondominiyemii jalqabamuun damee hojii kanaa rakkoo faayinaansii akkasumas jiraattonni kondominiyemii keessa jiraachuuf fedhii murtaa'aa isaan agarsiisan irraa kan ka'e akka addaan cituuf sababa ta'eera jedhan. Yeroo ammaa Finfinneef hanga tokko immoo Harar irraa kan hafe ijaarsi kondominiyemii guutummaa biyyattii keessaa dhaabatee jira. Haa ta'u malee qorannaan utuu hin geggeessamin magaalaalee xixiqqoo keessatti ijaarsi kun jalqabamuun dogoggora akkuma ta'e fedhiin mana jireenyaa akkaan kan keessatti guddate magaalaalee gurguddoo akka Adaamaaf Dirreedhawaa keessatti ijaarsi kondominiyemii dhaabachuunis dogoggora ture jedhan. Rakkoolee kana furuuf mootummaan filannoolee torba qopheessee hojjetaa jiraa ka jedhan ministeera misooma magaalaaf ijaarsaatti ministeer deettaa kan ta'an obbo Kaasahuun Goofee kanneen keessaa hanga tokko akkasiin dhiyeessan.
Ministeera misooma magaalaatiin yebeet lama istiraateejiyuun simpilii lama staawus wada sabaatti ayinati yebeet akkiramu.
Ministeriin keenya tarsiimoo misooma manneen jireenyaa yaadachiisuuf wuxinee ijaarsa manaa torba banaa taasiseera. Dhimminni ijoon magaalaalee kabiraa naannolee nu birattis yoo ta'e. Mana ennaa jedhamu jalqaba sammuutti kan nu dhufu kondominiyemiidha. Waldaadhaan mana ijaaruun addunyaan itti fayyadamaa waan jiruuf inni rakkoo miti. Garuu waldooleen lafa fudhatan irratti mana ijaaraa jiru inni jedhu yoo ilaalame garuu qormaata. Gaaffii manaaf dhiyaatuuf lafatu dhiyaata taanaan gatiin qabu. Gaaffii manaaf mana dhiyaachuu qaba. Kanaaf immoo irratti hojjetamaa jiraa jedhan. Ministericha waliin ta'uudhaan qorannaa geggeessaa kan jiran ogeessi qorannaa imaammataaf waaltaalee Dr. Zamanfas kan isaan tuqan furmaanni kabiroonillee jira.
አንዱ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ነው። ሁለተኛ የቤት ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው። ሶስተኛው
እንዲ ተኮ ኢጃርሰ ኮንዶሚኒየሚቲ ለማፋንሞ ኦጂ ገምታ ኢጃርሰ መነን ጅረኛቲ ካንሞ ኢጃርሰ መነ ጅረኛ ዱንፋቲ እንካን ደመን ዱንፋ ቢፈክራን ከዲየሱ michummaa dhaaba dhuunfaaf mootummaan filmaanni manneen jireenyaa dhiyaatus jira. Kana keessa rakkoo manneen jireenyaa akkaan hiikaa ka jiru ijaarsa kondominiyemiiti. Kaan immoo mana dhuunfaa keessatti ijaaramanii kiraadhaaf ka dhiyaatan. Kanas taanaan humna uummati kaffaluu danda'u waliin yoo ilaalamu ga'aa miti. Yeroo ammaa gatiin bittaa mana jireenyaa keessumaa Finfinnee keessa ka jiru kan biyyoota Awurooppaa caala. Kana furuuf maaltu hojjetamu akka qabu Dr. Zamanfas innaa dubbatan gatii manaa ol ka'e gaddeebisuun ulfaataa ta'us dhiyeessii manaa dabaluudhaan manneen dhiyaatanis karaa sirrii ta'een hawaasaaf dhiyaachuu kan dandeessisu seerri ba'uu qabaa dhiibbaanis godhamuu qabaa jedhan. Waltajjii kanarratti kantiibaawwan magaalaalee hedduu bulchiinsi sadarkaa olaanaaf barsiiftoonni yuunivarsiitii irratti hirmaataniiru jechuudhaan Addis Chokkol jigjigaarraa gabaaseera.
Qophii tun obbaafachuu jiru meetir baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtan qophii boriitiin walti dachaana taardaaf tanuma kam kaaniin ammoo naayil saati irrallee nu caqasuu hin dandeettan sagantaa faana maarratti taana kam kennaa yaa fixannee nagaan bullan soraa lafeeti.
ነው።